lama me warra kennitaate dhagayyaa namaa mee rasuula rabbi ilaalaa yaajama salawaatullaahi wasalim tasliima waan jarri dabarsan gaggabaabsen imaa saahiboota wajjin ashraf alkuramaan yaadacheesoodhumaaf waa fayyaduun malaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa karaan nabiyyicha hundisaatu khayri nuuf barnoota daandiin isaan bahammarre dhagayseefani maajaa'iba sabri rakkinni jireenyaa jabeeffatte amri haalli biyya duniyaa keessa dabre jarri karaa rabbii keessatti kudunfatan sabri rabbiif jecha marri wantaan ilaallaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa الصلاة والسلام على سيد البشر نبي حال ما تنفك صبري أما اسمي جوساني صديق الأكبر فاروق وجنجر وسيد عمر ميوان جري كيسا دبر فتنقري إرقى مدينة قدانا نجري بلتي مكة تفي شوف ما دكري rakkatani mari yerotti hawwala nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa hindamne dhiyeesani adeeman qabeenya bakkaan gahuuf yaaha namni rabbii keenya namni ergamaan rabbii hintaane fakkeenya wasfeen qabu bakkinni jiru fageenya ergamaan rabbicha muhammadun keenya yasribiin keessatti jalqaban jireenya madiina rakkattuudha waan qabdu qabeenya itti jabeeffate rakkinni jireenya yaa ummata keenya mee of biratti ilaalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa si kadhanna rabbi bismi galaalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa rabbi jecha dhiisani bahamma nagaari qabeenya dhiisani adeemani marri sooresi waaqabuuf miskinni fageerri jiruu keessummummaati meelaalaa yaa jarri gaaf tokko yeroo malee sayyidi abaabakriin manaa bahan bakki dhaqan dhibe garri wanta hangaafachuutti dhagee umari beelannutti ammaatii jedhan yaa umari anis kanaaf hambaye jedhan yaa baabakri wal gaafatan jarri mee maaltu nu malaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa waan jarri ta'e kana yoon taa'e asabu.